mofumani ha welele 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 sari wa mangkhantu cheke moratile ke mofumani ha welele welele sari wa di Sari ena tsome ileka Oh mama Mosari ena tsome ileka Oh mama Mosari ena tsome ileka Mama tell about us a need Oh mama Mosali ena tsome ileka Oh mama Mosali ena tsome ileka Oh, my.